me sit there for fucking fun. To get see me lele. Tonight to see lele. Hey, sit there for fun with some. Want to talk a great and belly. So drink a soak and lele. Sit up, have your ball out to Zeljana. Use my jaliwa. Twali alia ukiwa. Lala pema chidi mtiwa. My pacha doto sena. Jai wa bishiku lala. Ala chuga siki fire. Wako udongo mwidi wanyama. Futi sita utazama. Sisi wote warabana. Mkumbuke sari sana. Iwe nuru ya kiyama. Kesho kisinge kwepo kifo. Siro. Tungeshi milele. Tunwe tusilewe. Yane, wacha tuke kwenda mbele. So twinga sokenele. Sira, afya bola utunze ujana. Usema jaliwa. Twali alia ukiwa. Yala pema chini mtiwa. Maipacha doto selai. Jai wabishi kulala. Hala chuga siki fire. Wako udongo mwili wanyama. Futi sita utazama. Sisi wote warabana. Mkumbuke sari sana. Iwe nuru ya kiyama. Kesho kisinge kwepo kifo. Ta, tuishi milele. Tunye tusilewe. Tuna, tuishi milele. Yani tunye tusilewe. Sira, siyo gonjwa na kuzushwa. Kifo siri ya muumba. Ukiitwa utakuja. Siyo nenge la kurushwa. Litumiaro mafuta. Wanga wanga ukisota. Tunaishi kuna kufa bwana. Kisinge kwepo kifo. Wote, tuishi milele. Heiva, tunye tusilewe.